we awuthi ngihleke mina uma ngicabanga ngento engiyiboniso we awuthi ngihleke mina uma ngicabanga ngento engiyiboniso we awuthi ngihleke mina uma ngicabanga ngento engiyiboniso Sithe siyambela nabafana bami beshika shika lane kasi Sithe siyambela nabafana bami beshika shika lane kasi Sabona mantombazana mavili Sawabisa sacha wezelana Sabona mantombazana mavili Sawabisa sacha wezelana Sabona mantombazane amahle Sawabisa sacha wezelana Behlela umkhusele eceleni kwami Athe mayefika la mantombazane Eyodwa yawo Singakawabi ngeleli ngisho wabingelele Yesithi kodwa mfana Wamuhle kangaka yini Yesithi kodwa mfana Wamuhle kangaka yini Yazi lento yenzekiso Sekukaningi yenzeka Nangelinye ilanga ngihamba lomfana Aqhamuka futhi amantombazane Hatha yamthanda Isiyangida lento manje Sekukaningi kwenzeka Ongitshele mfana wami wenza ngani Sekukaningi kwenzeka We mkhuseli wenza ngani Sekukaningi kwenzeka Ongitshele mfana wami unamuthi muni Ungabuyeki mfana wami kuyaziletha Nami ngesikhathi sami ngangabuyeki Ungabuyeki mfana wami kuyaziletha Nami ngesikhathi sami ngangabuyeki We mkhuseli kushaye Mfana wami ungabuyeki We mkhuseli kushaye Mfana wami ungabuyeki
Mfana wami ungabuyeki